Oluchukwu na agbomo ihe gwara m ka ngeme.
Oluchukwu akpọla m okwu abụma.
Oluchukwu na agbomo ihe gwara m ka ngeme o.
Oluchukwu akpọla m okwu
abụma. Moya akpọla m.
Moya akpọla m.
O si na m galuru ya lue.
Oluchukwu akpọla m.
O si na m gejere ya ozi.
Moya akpọla m.
O na agbom we.
Oluchukwu na agbom.
O na agbom o.
Moya akpọla m.
O ye na agbom we.
Oluchukwu na agbom.
And the Lord called Samuel 3 times. Samuel, Samuel. He ran to Eli. Are you calling me, Father? Eli says, I'm not calling you. But if the voice call again, ask him to speak that your servant is listening.
Onye nna ya dụnyere ozi ji ụkwụ agbawa ụzọ. Egwu adịghị atụ afọ o wee buru ụzọ. Egwu adịghị atụ m ụjọ adịghị atụ m. O si nna m ziri m ka m na-eje. Chebuka obi ọ bụ onye ga-egbochi ọrụ ọma gị na Zion agaghị emeli ya. Okwu ọmụma akpọla m. Onye jụrụ ese m gwa ya agawala m ozi Chukwu ziri m. Mmụọ akpọla m ohe. Mmụọ akpọla m ohe. Mmụọ akpọla m ohe.
Ka m jee Zion.
Mmụọ akpọla m ohe.
Olu m nwụọ na agbọnụ m.
Mmụọ Chukwu akpọla m ohe.
Okwu amụma akpọwala m ohe.
Mmụọ akpọla m
ohe. O si na nwanne m na agbọ m ohe.
Mmụọ Chukwu na agbọ m ohe.
Ka m sọ n'okwu chi kpọrọ m.
Mmụọ akpọla m ohe.
Jeremiah chapter 1 from verses 1 to 10. You told Jeremiah, go and pull down, destroy, plant and build. But I've given you the power. And Jeremiah says, I am too young. But he touched his lips to speak. Today, get ready to answer the call of God. It doesn't matter where you come from, whom you are. Power is available.
God of Moses, God of Elijah, God of the prophets, has called me today. Here am I, take me, Lord, and do whatever you like. For it is not by might, neither is by power, but by the Spirit of the Lord. Send your Spirit to rest upon me, to heal the sick. Raise the dead, liberate the poor, and set the captive free. Mojukwa kawala me.
Oke muwa na momo.
Moya kawala mo.
Osi na mune mwe momo.
Mojukwa kawala mo.
Moya na momo.
Moya kawala mo.
Muwa muma kawala me.
Mojukwa na momo.
Olu muwa na momo.
Moya kawala mo.
Okorobịa azụkwa kpọrọ gị, nke nwa agbọghọ ọzọkwa kpọrọ gị, onye nne ezeokwa kpọrọ gị n'ugo, nne nna azụkwa kpọrọ gị. Onyinye dị n'iche n'iche, onye nyere onyinye ọ bụ na nke nyere gị bịa were arụ ọrụ. Ọkwa enyere m onyinye igwe wee ji mee arụ ọrụ. Ekwe enyere gị onyinye ọ gịnị ka iji ya wee mee. Mmachukwu na-akpọ, Mmachukwu na-akpọ. Mana ịzụ okwu dịpendịrị ụdị okwu ị na-aza. Mana ịzụ okwu dịpendịrị onye ị na-aza okwu. Ọ bụ mmụọ nkịtị ka ọ bụ mmụọ Chukwu na-akpọ gị. Ọ bụ mmụọ nkịtị ka ọ mmụọ Chukwu na-akpọ gị. Onye mmụọ Chukwu kpọrọ ịma na uru dị n'ime ya. Gee ntị ka ị mara mmụọ nke na-akpọ gị okwu. Ma n'ebe ọ bụ mmụọ Chukwu kpọrọ m ụwa, aga m aza.
O si na nwanne m nwee gbọmụ. Mmụọ na agbọmụ. Mmụọ amụma akpọbala m.
Mmụọ na agbọmụ.
Olu mmụọ na agbọmụ.
Mmụọ akpọbala m.
1 Kings chapter 19 verse 15. Elijah returned and anointed Hazael to be the king of Syria, and anointed Jehu to be the king of Israel, and anointed Elisha to be a prophet. Receive kingly anointing and prophetic anointing so that you can do exploits. in the name of Jesus. The calling of God is upon your life. Don't waste time to answer your call. And in 1 Corinthians 14 verse 1, desire the gift of the Holy Ghost, especially that you may prophesy. In Joel 2:28, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters, old men and women, young men and women, they shall prophesy. They shall see vision. They shall dream.